Blog Talk Radio.
Abakunzi ba radio teme nongeye kubasuhuza kandi bahikaze mu biganiro byacu byo kuyu mugoroba. Ni turashimye Japa mu kiganiro uyu munsi mutegurwa buri wa kane w'icyumweru. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mwanya kikaba kigiye gutangira, tukaba turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane mwaka 2022. Reka ikiganiro cyacu mu kanya tugitangire. Rero muri ikiganiro aho tugiye kwibanda ku nkuko bizi neza namwe mwabibonye kuri iyi amasezerano mashya yasinywe hagati ya Leta y'u Rwanda na Leta y'Ubwongereza. Ariko mbere y'uko njya kuri ayo masezerano, kuko nzi neza ko mwumvise amasesengura atandukanye, ariko tubafitiye yenda bimwe mutumvise n'ahandi, gusa ndagira ngo mbigarukeho maze guca mu ncamake y'ibindi bintu nshaka ko tuza kuvuga nawo. Nkuko nababwiye ubushize, hari urugamba rushya Kagame na FPR barimo gutegura. Mbabarire, sinzi niba ngize ikibazo cya connection, niba munyumva cyakora mumbwire. Hari urugamba rushya rurimo gutegurwa, ndibaza nta kibazo gihari. Hari urugamba rushya rurimo gutegurwa muri Congo muri iki gihe, ariko noneho Kagame arashaka gukoresha impande zombi, arashaka gukoresha Sud ndetse na Nord Kivu. Ni mu gihe amaze kugira ibibazo cyane, guhura n'ibibazo kuko yabuze cooperation hagati ye na Perezida Tshisekedi, ariko agashakisha inzira zose zishoboka kugira ngo abashe kugira access cyane cyane ku mutwe w'ingabo, ko yashyira umutwe w'ingabo muri Congo. Amakuru mfite rero mashya kandi yizewe nuko mu minsi amaze igihe kinini cyane, ntabwo ari iminsi mike cyane ishize, arimo agerageza gucamo abanyamurenge mu bice bitandukanye. Nagiye kuvuga bibiri ariko si bibiri, ibice bitandukanye, aho ashaka ko yababwira ko urugamba rwa Red Tabara, ndetse akanavuga ko bafite amakuru ko bafite ubushobozi buhagije kandi ko bababangamiye, bashaka kuzabimura bakabatera kugira ngo bakontrole ya territoire bayikoreshe nka base. Ibyo byose birumvikana ko ari imitwe ya Kagame, ndetse amakuru bamwe mu banyamurenge batubwiye kandi tugikomeza gukorera natwe itohoza ryacu, nuko bamenye yuko Kagame ari ushaka kugira ngo abatere, ariko ibyo akabikora ari nako anyura muri cya gice kindi avuga ngo arashaka ko bavuga rumva arakina impande ebyiri. Avuga ku ruhande rumwe ati bagiye kubatera mwitegure, ku rundi ruhande kuko yamaze gushyiramo iyo fear, arangiza akababwira ati tuzabatabara niba mutwemvise, icyo gikorwa turacyiteguye. Ibyo ariko ngo bikaba ari ku mugambi wo kugira ngo akreye kawo muri kariya gace, ndetse abonereho n'uburyo yakwegera u Burundi. Ariko kubera ko abanyamurenge bamubereye ibamba kuva kera, kubera ko bananiwe kumvikana ku bufatanye bw'uko Kigali yaza, ndetse benshi muri bakavuga bati tuzapfa dushire cyangwa se twirwaneho nk'uko imwe mu mitwe yabo yitwa, ariko ntabwo dushaka FPR na Kagame kuri uyu musozi y'Imurenge. Ibyo ariko hari bamwe mu bari Kigali bakomeje gukora kampanye nk'iyo, babwira ati nyabuna mureke izo ngabo zihinjire kuko bazadufasha kudutabara mu gihe iyi mitwe
ya za mayimayi ndetse na za redi tabara zishobora kudutera ndabarahiye ko yari imitwe ya Kagame ni ushaka kubateranya akitabara ni ibintu rero biteganyijwe vuba keretse yenda ko dushobora gukora ubutabazi nk'ubu ngubu n'ubuvugizi bikaza guhagarikwa bitaragera iwa Ndabaga ariko umugambi nuwo no kugira ngo yinjire kuri ya front yindi ya kabiri afite n'umugambi wo kurasa inyone ebyiri n'ibuye rimwe ahatekereza ko azaba Frankins u Burundi ndetse umwanzi wabo wabatutse abanyamurenge badashaka gukorana nawe nabo akamuneutraliza hanyuma ku kipangira territoire bikamufasha kuzajya akora ibyo bitero shuma cyangwa se no guhungabanya umutekano we Burundi iyo ni analyse yanjye ariko ikimujyana hariya twese turakizi nuko amakuru atari analyse yanjye nuko arimo akoresha bamwe mu bantu b'abanyamurenge bari influwa ababwira ati bagiye kubatera dufite intelligence ariko ubu dushobora kubatabara nimushinga
ibyo ariko akaba ari imitwe yose yiteguriye reka iyi nkuru nkuko nababwiye nzakomeza nyigarukaho mu biganiro byanjye kubera ko ni inkuru tugenda tubona amakuru atandukanye kandi mashya mu gihe tuzabona n'andi kandi izera ko tuzaba tuyafite mu minsi ya vuba cyane nabwo nzagaruka mbabwire update z'iyi development ya y'umurenge andi makuru na makuru ya Paul Rusesabagina ibyamamare byatangije kampanye ya masiya t-shirt azafasha ku raising awareness cyangwa se kumenyekanisha ikibazo cya Paul Rusesabagina no kugurisha imipira yo kugira ngo baboneho uburyo bashobora guhemba timu y'abavoka bakomeje kumukorera ubuvugizi hirya no hino jewe nzagura uwo mupira nibaza ko abantu benshi twadukwiye gushishikarizwa kugura uwo mupira kugira ngo ikibazo cya Rusesabagina gikomeze gikorerwe ubuvugizi kuko ntabwo ari kuba ari a humanitarian concern gusa ntabwo ari izo mpungenge z'uko ubuzima bwe buri muri kangaratete gusa kandi icyo ni kimwe muri nyamukuru kibabaje cyane cyane ku muryango we ariko n'ibi bintu by'imyitwarire leta y'u Rwanda n'aya madiri tugiye kugarukaho mu kanya ibi ni uburyo bumwe bwo kugira ngo bikomeze bigaragare koko yuko ibi bibazo by'u Rwanda byirengagizwa ariko atari ukubera ko batabizi kandi koko birazwi protection abona ntabwo ari uko protection Kagame abona ntabwo ari ukubera ko amabiba atayiza maraporo n'amaporo arasohoka ariko guceceka kwacu ubuke cyangwa se kuba kwanya banyemuke kwacu ndakurahiye nicyo gituma ubona uyu munsi yidege muraza kureba docteur reka nsubire inyuma muraza kureba kadahumeka reka nyite kadahumeka Vincent Biruta mu magambo yavuze yenda dushobora kunda kutamushyiraho ahangaha ariko muze kumva mu ministre w'ububanyi n'amahanga uvuga ku bijyanye n'uko u Rwanda ari intangarugero ku bintu by'ubumuntu ari imwe mu mpamvu yatumye bafata ziriya mpunzi zo mu Bwongereza ubu koko tutavuze ko ari kadahumeka mumbabarire mumbwire nari nanavuze ko ngerageza kwitonda kuko ibintu by'u Rwanda ntabwo bikibabaje ahubwo birasekeje twamwita izina rihe rimukwiriye kadahumeka zambara imyenda y'abantu atari abantu zikigira abarinzi atari abarinzi zigasa nkaho zicunze imirima zihishukana inyoni ariko mu by'ukuri ari baringa ari Biruta ari Nyirakigage ari Murasira ari bariya bakabare bose ni za kadahume ni nk'ibikone by'imasa by'ibikone biri aho ngaho biri mu nka z'inyana ariko zidashobora kugira umusaruro wundi yavana mu keretse kujya gutira impfizi ahandi hantu hakintu bamaze na kimwe uretse kuba ni za kadahumeka cyangwa se ibyo bimasa by'ibikone biri mu nka z'amashashi bakajya gutera izindi mpfizi biri aho ngaho biriya bintu birababaje biranashekeje ndabigarukaho ni gute umuntu yambara ikoti akajya hariya agakora press conference yishimira igikorwa nka kiriya reka ne kuviola amategeko yanjye ubwanjye nishyiriyeho mvuga ko ndi bubigarukiye nyuma none nkaba numva ngiye kubijyaho kubera
biragoye kugira ngo byesha buri kintu cyose wavuga ku by'u Rwanda ugomba kubivugaho ariko none iyo ubwongereza bubonye ko kuko nta protect nta muntu uzigaragambya nta muntu uzasakuza nta muntu uzabyamagara ndetse no kuri gouvernement y'u Rwanda nta nuzaba za accountability ahubwo n'ubwongereza nibwo burimo kutubariza nta mpamvu zatuma tuhereza bariya abantu bise ko ari abakriminel banze kuvuga ko ari abakriminel muri ayo mazina ariko bavuze ko ari umwe mu mpamvu zo gustopa yo guhagarika abakriminel Paul Rusesabagina rero ibyamamare ni abantu bafite ijwi bafite za followers bafite aho bagera bahurira muri za Paris bahurira mu bice bitandukanye muri za movies n'ibindi ariko biyemeje gufata iya mbere bakamuvuganira Paul Rusesabagina baramuvuganira ntabwo ari umunyarwanda kimwe nabo twebwe kuki tuta stepping up ubuvugizi bwacu natwe tugakora uruhare rwacu bo ni abanyamahanga bamuzi kubera filime yamukozweho ariko igikorwa yakoze baragishima muri iyi minsi ya jenoside yo kwibuka jenoside ni igihe cyiza cyo kwibuka ko Rusesabagina yabonye ikamba yabonye umudari ushingiye kuba yararokoye abatutsi bake bashoboka ariko yakoze ibyo ashobora gukora mu bushobozi Kagame ufata ijambo hari akajya kwerekana ko ari umunyamu ndetse ko kimwe mubibeshe ku butegetsi ari ukubera ko abona ari protection y'abatutsi yarakwiye gusubiza amaso inyuma akasanga ko gufunga Rusesabagina muri ubu buryo ari contradiction y'ibyo bintu arimo kuvuga nkivuga kuri jenoside nabonye mu Rwanda bakomeza kuba ku bintu byo gupfobya gusa guhakana no gupfobya jenoside mwokagira Imana simvuga ko ibyo bintu bidahari birahari kandi bikwiriye kwamagana ariko murashaka kumbwira ko ari byo bigomba kuranga iki cyunamo cyangwa hagomba kurangwa n'amateka ya jenoside icyabiteye uko ya icyatumye ishoboka noneho wi bakavuga yenda nuko uko iminsi igenda yiyongera abayikoze bashobora gushaka gusibanganya ibimenyetso ibyo bintu bikaba atariyo atari urwo ruhande ruri igice kinini cyane atari cyo gice kinini cyo kwibuka impamvu bwo ko ari cyo gice kinini niyo highlight kubera ko na televiziyo y'Urwanda nta bindi bintu igira ari bizimana n'ibindi byose no guhakana no gupfobya guhakana no gupfobya nta n'umwanya wa victim hari nta n'umwanya wo kuvuga ngo uko yabaye cyatumye ishoboka uko yateguwe ariko impamvu badashobora kubikora ntabwo ari abatiyano stupid bazi ibyo barimo gukora bazi yuko badashobora kuvuga ati dore uko jenoside yabaye dore uko byatangiye dore icyatumye ishoboka babivuga bahita bavuga bati siko numva none ariko turimo kwivuga ko twebwe ko ibyo tuvuga bisa n'ibyo dukora ahangaha ntabwo bari stupid barabizi impamvu badashobora gukomoza kuri kiriya kintu cy'uko uko jenoside yashobotse uko byatangiye ibimenyetso byarangaga yuko ishobora kubaho sinye zose nabo bashobora batangiye kujya muri izo detaye basanga barimo kwivuga bigatuma rero nibaza ko ariyo mpamvu bahitamo kubyesha pa ko bashobora kuvuga bati impunzi barananiwe ko zitaha ibyo ngibyo bavuga ati barimo kwiruka ubu icyo bitaga nepotism y'akazu bagasanga niyo ni FPR bakavuga mu nkundire dore ko atari mu nyangire ariyo nepotism nyine bati byose ko natwe tubifite ibyo rero n'ibindi nk'ibyo ntabwo bashobora gutuma bigaragara muri iki gihe kuko ibyo babikoze cyane cyane ko babwira urubyiruko nibyo bituma urwo rubyiruko ruvuga ati biragacwa birakajya biragahera ibyo bintu byazanye amahano nk'ayo bigatuma mbimfubyi bikazongerwaho mu Rwanda ntabwo u Rwanda rushobora kuvuga ibintu nyine banza ubwenge bwo guko kuguma ku butegetsi no ku maintain ikinyama cyabo kandi ubwenge bazi urubyiruko narwo arabwira ati banyarwanda ati basore muri ahangaha mufite za social media mufite ibi nibi muzikoreshe nta bindi bintu bababwira ko agenda no gupfoma erega iyo niyo indoctrination bavuga nibyo no for ikora kugira ngo mugume muri mu kintu kimeze nka box muri nko muri balloon kandi niko bimeze mu Rwanda mugira source ya information imwe gusa ari FPR na Bizimana na Kabarebe na Kagame obviously na Janete iyo ngiye akaba ari byo batamika buri munsi simvuga ko nabo batagomba kugira ijwi ariko ntabwo ari bagomba kugira ijwi bonye mwiyungurire mwishakishirize ibyo bizagarukaho n'ikindi gihe ariko nagiye kumva muri kwibuka bari mu bintu byose bijyanye orientation yaboneye kandi ntabwo ari rimwe ariko bikwereka impamvu turi bikuri mu mateka mu Rwanda kandi tuzaguma turi bikuri muri ubwo buryo kugeza igihe iriya ngo bibiriye cyangwa bashaka kuvuga amateka yacu kugira ngo noneho dufate umusingi nta musingi dufite nta n'umwe ngo kandi ngo tugomba gufata umusingi kuri Kagame ngo tubwiye ko dufite Kagame ku musingi aho ngo ibyo nibyo bashaka kutubwira please kuri ibyo rero tuzaba tubigarukaho mu minsi iri imbere reka ngaruke ku rubanza rwa Rwigara rwo kwa muryango wa Rwigara na Paul mbere yuko ngaruka kuri ya ngingo yacu nyamukuru uru rubanza harimo confusion nyinshi cyane ku bantu bamwe bashobora kuba babyumva hari abantu benshi bangiye bandika ngo Rwigara ngo yasinze leta Rwigara yasinze urubanza regama leta Rwigara yasinze urubanza cyangwa se yaburanagamo na leta ntabwo ariko bimeze uru rubanza rumaze imyaka n'imyaka runo rubanza rwaburanishijwe mbere yuko Rwigara ubwe apfa nta kintu rero atsinze ahubwo ni ukuri manganya ni amatekinika bagikomeje bakoresha inkiko nka tool reka mubanze mwumve uko byagenze uyu munsi muri uru rubanza hanyuma tujye ku zindi ngingo manyihanganira gatoya mu gihe bashakira iyo audio ya VOA yavuze kuri uru rubanza
Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Urukiko rukuru rwasomye urubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara n'umujyi wa Kigali ku mitungo yo kwa Rwigara. Rwavuze ko umuryango wa Rwigara utsinze rutegeka umujyi wa Kigali kuwishyura amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 800. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa.
Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru nticyatinze kuko kitibanze kuri buri ngingo mu buryo bwimbitse muzajuririwe. Umujyi wa Kigali ntiwaruhagarariwe muri uru rubanza hagaragaye gusa umugore wa nyakwigendera Sina Paul Rwigara Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara n'abari bamuherekeje Umujyi wa Kigali niwo wafashe ya mbere mu kujurira nyuma yo gutsindwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu izina rya Karere ka Nyarugenge wajuriye uvuga ko urukiko rwaciye urubanza rurenze imbibi z'ikiburanwa abazungura banyakwigendera Rwigara nabo bareze umujyi wa Kigali mu rukiko rukuru basaba kuhatira gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko kuko utari wabishyuye amafaranga batsindiye baregeraga amafaranga akabakaba muri miliyari imwe nk'agaciro k'ubutaka bwabo urukiko rukuru nyuma yo kwiherera rwanzuye ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge atarenze imbibi z'ikiburanwa yavuze ko umujyi wa Kigali wanze kwishyura umuryango kwa Rwigara miliyoni zisaga 136 nk'uko ari wabitegetswe n'urukiko urukiko rukuru rwavuze ko ubujurire bw'umujyi wa Kigali nta shingiro bufite ku kijyanye n'igenagaciro ryakoreshejwe na Rwigara mbere yo gupfa urukiko ruvuga ko kuba umujyi wa Kigali utarakoresheje irindi rivuguruza bisobanuye ko wemeye ryari ryakozwe mu kwimura abaturage mu Kiyovu icyakora ku kijyanye n'amafaranga Rwigara yishyuye umugenagaciro mu mirimo yo kwimura abaturage nk'uko byari byagenze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge umujyi wa Kigali wongeye gutsindira ingingo inyemeza bw'icyo zigaragaza ko Rwigara yishyuye umugenagaciro ibihumbi bisaga 520 by'amadolari y'Abanyamerika urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwanzuye ko ayo mafaranga atanyujijwe kuri banki bityo ko ibimenyetso byayo bigoye kubyizera urukiko rukuru narwo rwagumye muri uwo murongo rwavuze ko rutashingira kuri ibyo bimenyetso ngo ruhereho rutegeka umujyi wa Kigali gusubiza bo kwa Rwigara miliyoni zisaga 500,000 mu mafaranga y'amanyarwanda. Umucamanza mu rukiko rukuru yategetse ko imikirize y'uru rubanza ihamo uko yari iri mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Yategetse kandi umujyi wa Kigali ko wishyura miliyoni imwe y'igihembo cy'umunyamategeko waburaniraga bo kwa Rwigara. Yanategetse ko umujyi wa Kigali wishyura amafaranga 200,000 yikurikirana rubanza. Uko umucamanza wasomaga ingingo umujyi wa Kigali utsindirwaho, hari abari mu rukiko bagaragaza akanyamuneza ku masura bakamwenyura, bitandukanye na Adeline Rwigara. Icyemezo cy'umucamanza nticyamunyuze, uko niko yatangarije Radio Ijwi rya Amerika.
Amafaranga y'abavoka uyu murwa baturushya Papa Diane yahaye miliyoni 500,000 none iyo ibyo ngibyo bari kinyanze ngo turatsinze tutsinze iki nayo agomba kugaruka
ntuzatanga ikindi kirego se
si yavuze moyen yo kugitanga twagitanga rwose amafaranga y'umwavoka baduhaye miliyoni imwe umwavoka wo kwagwiza arahembwa miliyoni zingahe imyaka yose tumaze twirukanka kuko ukuntu tuza dusubirayo baducuragiza baducuragiza buri munsi none amafaranga y'imwe feri miliyoni 100,000 byose bimenyetso birahari oya no kuzaburana se gusa no kuzagira heza gusa jyewe ndananirwa muri miliyari twakagombye huko kubona miliyari zingahe ukurikije imyaka yose tugiragira izi ndishyi z'akababaro aya ibi byose twirirwa tujuriramo none baraduhe miliyoni 400,000 ngo umuntu aratsinze deje iby'umuntu amaze kuhatanga birarenze.
Duteguriye inkuru Ijwi rya Amerika ntiyari yakabashije kumenya niba umujyi wa Kigali kuri iyi nshuro uzashyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko cyangwa se niba uzasubirishamo urubanza. Ubutaka impande zombi ziburana buherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka peyaje mu Kiyovu nibwo bwubatsemo igorofa ebyiri ndende z'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB. Asina Paul Rwigara yapfuye mu mwaka w'2015 yaratsinze umujyi wa Kigali mu mwaka w'2013. Mu gihe twateguraga iyi nkuru kandi twamenya andi makuru avuga ko Banki y'ubucuruzi yakoje banki yahamagaye Adeline Rwigara kuri telefone ngo bamuhe impapuro zimumenyesha ko bagiye guteza icyamunara indi hoteli yabo mu Kiyovu. Ni mu rundi rubanza baburana mu mwenda wa miliyoni zisaga 349 urukiko rwanzuye ko kwa Rwigara batazishyuye koje banki. Gusa Adeline Rwigara we yanze kwakira izo mpapuro kuko avuga ko bamutunguye. Kwa Rwigara bakomeza kuvuga ko nta mwenda na muto bayirimo, byose umugore wa nyakwigendera bibumbira mu cyo yita amahugu. Ehwe rwose Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ibyo rero nta nubwo nabitindaho cyane, yenda ku bantu b'amateka makeya cyane kuri uru rubanza, kuko nzi neza ko uru rubanza izi manza zirenga zirarusha imyaka raditeme, zirarusha imanza nako uburambe cyangwa se imyaka yo gukure amaradiyo menshi ya opozisiyo ko nge nibuka nzivuga kuva kera cyane. Reka nsubire inyuma gatoya mbanze mbere yuko subira inyuma gato ariko mumbwire baravuga ngo nta bimenyetso ngo amabanki ngo kongo amafaranga ngo ntiyanyuze ngo muri banki ngo biragoye kubyizera. None se hari umuturage uretse wa undi numvise bakreye hari ibyo bavuga ko ibyo bibanza bitagaragazwa ko kuko byishyiriwe cyangwa se ko bitari bihari. Ikindi cya kabiri, mu Rwanda uretse n'icyo gihe muri 2014 imbere ya 2014 nako expropriation iba za demir bikiri muri za demir sete gutyo bakoreza za expropriation, ugiye kumbwira ko buri muturage wese yagiraga banki hari imyaka ibiri gusa gato yamaze mvuye muri Amerika nako mu Rwanda umuntu wese ngo mwutoshaka imyitozo imwe muri banki. Icyangombwa ni ukuvuga ngo cisha kuri banki, hari itegeko se rivuga ngo ikimenyetso cyizewe nicyo kuri banki. Ariko reka ne gutinda kuri ibyo ko zikubura ubucamanza, ibyo barimo ni byabo, ntabwo najya kujya gushaka ngo mvuge ngo ngiye gushakisha ngo kuri muri biriya bintu. Ariko reka mpe abadukurikiye kuri raditemi y'amanza uko nababwiye ni ibintu byaguzwe za expropriation zahari ahantu zabaye muri za 2017 hari nibwo abaturage baguriwe. Noneho leta y'u Rwanda ishaka kuhubaka kiriya kigo kihubatse, urumva ntuwaburana n'umuhamba iragifata koko iracyubaka. Ariko niho Rwigara bavuga ko bagomba kumusubiza amafaranga kuko hari proje za leta, bashaka kumuha amafaranga makeya ashoboka arabyanga, nawe araburana arabatsinda. ariko impamvu rekane kuba ngo make ntababwiye yariyo we yari yakoresheje baravuga tugo mushaka kibanza akaba projet za leta niba ari bingi bya taking biri muri constitution y'u Rwanda ko niba ari igikorwa cy'amajyambere rusange okay munsubiza amafaranga na hatanze expropriation n'ibintu by'ibikorwa maze kuhakora yaganaga n'agengana na miliyoni 950 cyangwa kuzamura leta y'u Rwanda kugira ngo ibereke ko nta uburana n'umuhamba ifata sheki ya 6 miliyoni 6 irayimukubita mu maso ati ngibi jyana niba utabyakiriye kandi nyine ibyo ni byawe murabizi ko urubanza rwahereye aho ngaho abura amafaranga ntiyari kuyemera mu atanze miliyoni 950 miliyari barangije imanza zirakomeza uru rubanza bavuga ngo baratsinze rero nta gutsinda kurimo ibyo madame Rwigara avuga nibyo koko nta gutsinda kurimo kubera ko si ubwa mbere iyi judgment ibaye kuvuga ko batsinze umujyi wa Kigali kubera ko yagumye atsinda na mbere mu byibuke neza ko Rwigara ajya gupfa yari amaze gutsindira aya mafaranga 900 angana na yari yatanze 2014 bahita bamwica ashatse kuvuga ko bimwe biri muri ibi ngibi bamwiciye bamuhitaniye n'ibindi nk'ibyo ngibi by'ubwambuzi bamushakagamo kugira bakomeze bamurya ibintu bye ntabwo waba wibeshye cyane analiza ntabwo zaba ziri kure baramuhitana ayo mafaranga baravuga bati noneho uretse n'amafaranga n'ubuzima bwe noneho arebe ko nabwo abubuze umuryango w'intwari bakomeza uraburana uyu munsi uyu muryango baza kuburana rimwe baratsinda ibyo bita gutsinda ibyo twita ibyo bavuga ko ari ugutsinda ariko atari ugutsinda nyine umugani uko Adeline abivuga bavuga bati mutsindiye miliyoni 400 bivuye ya miliyoni 6 yanze bamuvuga ati 400 400 nayo ntabwo ntaho bihuriye nabo high valuation yari yabaye nuko ngo ni umutwe gusa random ati 400 arayanga birakomeza birakururana n'uyu munsi baravuga ngo ni 400 of course ibyo arimo gukora ni ugushaka kumwereka ko ntacyo uvuze ni ukugusiragiza ni torture ni toteza nta bindi ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko bayobewe yuko barimo baburana amahugu nanjye ariko nkabo izi manza baburana uretse n'ibyo ko n'ibyo bibanza bubaka RSSB bubatse ari amagorofa n'ibigo bya Crystal Vision n'ibya Kagame n'ibya FPR genda hari babibikiye Rwigara na umuryango wa Rwigara kuko byanze bikunze kuko ntibamwishyuye ingurane ahubwo bariho barasarura ejo n'ejo bundi impinduka niziba bakabwira ati kibanza cyacu none se ubwo urumva bazabigenza bate ariko yaba bazi ubwenge ari abanyabwenge avuga ati kwishyura birangire bive mu nzira ubu rero kuba badashaka kwishyura urumva ko ba nyiri ikibanza baracyagifiteho uburenganzira ni rwose nanjye ndashyigikiye uyu mubyeyi nta gutsinda nta 400 ntaki niba ibi bintu bihari ubwo urumva ko iyo mazu yubatse mu bibanza bitari ibya leta batini natanishyuye ko nyine urumva ko ninjije abo bantu ari abazi ubwenge bavuga ati mufate miliyoni 950 cyangwa iyo miliyari hasigaye tumenye ko uru rubanza rwa RSSB ntaho tuzigera turuburana ariko kuba leta y'u Rwanda itarageze rutanga ibintu bishobora gusubira mu mizi hari ubutabera nyabutabera ibintu byose ugasanga n'iriya nzu koko barayihombye bisanzwe koko atari n'ibikorwa bya leta ahubwo ari ibikorwa byo guteza imbere FPR bakunzi ba radio iteme deka inkuru yacu nyamukuru tuyigarukeho nona mbere yuko tuyigarukaho ndagira ngo mbibutse uko twavuze ku bintu bimwe by'uko Ubwongereza n'Amerika bwigeze kwamagana ko iki gihugu cy'u Rwanda gihonyora uburenganzira bwa muntu ni igihe bari muri Geneva bavuga iby'u Rwanda rugomba kwikosora ntabwo ari kera cyane igihe abambasaderi babiri babivugiye mumbabarire gatoya ndabona iyo gitarimo kuza nizere ko tutari muhombye ni mu mwaka ushize hari mu kwa mbere tariki 31 ni ukuvuga ngo hashize umwaka umwe n'amezi abiri cyangwa atatu to be exact mwumve amagambo abambasaderi babiri bavuze ubwo bari
welcomes Rwanda's strong record on economic and social rights and promotion of gender equality. We remain concerned, however, by continued restrictions to civil and political rights and media freedom. As a member of the Commonwealth and future chair in office, we urge Rwanda to model Commonwealth values of democracy, rule of law, and respect for human rights. We recommend that Rwanda first conduct transparent, credible, and independent investigations into allegations of extrajudicial killings, deaths in custody, enforced disappearances and torture, and bring perpetrators to justice. Second, protect and enable journalists to work freely without fear of retribution and ensure that state authorities comply with the access to information law. And third, screen, identify and provide support to trafficking victims, including those held in government transit centres. Thank you.
Thank you. The United States of America.
The United States warmly welcomes the Rwandan delegation to Geneva. We recommend that Rwanda, 1, promote the rights of freedom of expression by ending detentions and harassment of members of the media and civil society for their reporting. 2, independently and transparently investigate credible allegations of unlawful or arbitrary arrests and detentions, killings, and enforced disappearances of human rights defenders, political opponents, and journalists, prosecuting alleged perpetrators under the law. 3, enforce the protection of all persons' right to life and liberty by strengthening the independence of the justice system, ensuring no one is convicted on the basis of information extracted under torture or duress. We commend Rwanda's progress, increasing gender equality and access to education.
Ntabwo Amerika ndetse na nayitindaho cyane nta n'impamvu yo kuyitindaho aha nagira gusa ngo mbibutse uburyo leta y'Ubwongereza mu mwaka umwe gusa yavugaga imyitwarire y'u Rwanda n'iby'u Rwanda barurega n'ibyo bategereza basaba ko byakosora ibyo bintu mu gihe birimo bivugwa nta mwaka urarangira ntibarongera gusubira mu byo barimo ngo yenda tuvuge ngo hari cyahindutse noneho Ubwongereza buragarutse buravuze bati aba nibo bapartenere bacu bakomeye ku bijyanye no ubumuntu no kwita ku kiremwa muntu abari mu baraho bashaka ubuhunzi ibyo ndabigarukaho mbabwire yenda yuko mu by'ukuri atari cyo bashakaga gukora ntabwo icyo Ubwongereza bwakoze bihuye na humanitarian narim hakindi buvuge mutarumva ibyavugiye mu hanga ariko muri rya audio mwumvise ambasaderi w'Ubwongereza yavuze ati nta bwisanzure muri mu Rwanda nta demokrasi iri mu Rwanda nta human rights nta burenganzira bwa muntu mu Rwanda nta rule of law nabwo iri mu Rwanda ntabwo bubahiriza amategeko ndetse bafite ibigo bafungiramo abantu bitemewe yabita transit center haba hari ibigo nabyo bikorerwamo yitwa rubuzo n'ibindi nyuma y'umwaka umwe mwatubwira raporo Ubwongereza bwakoze bugaragaza ko ibintu byose bisubiyeho gusa banyarwanda icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo igihe cyose twemera ko ubuzima bwacu buri inferior buri hanyuma buri munsi y'ubw'abandi bantu nabo bazabifata nk'uko kandi simbarenganye none se kwari byo twavugaga na mu kiganiro na Shire ejo bundi ubu yuba bwiyita ibi bintu birakanyagwa birakatsindwa n'amahano nibo ba mbere bajya hari bakajya kurwanya barababwira bati tugiye kuzana abo bantu bagira access ku buvuzi bagira access kuri ku byo kurya ku mashuri ku bikorwa by'umwuga bazabikorera ngo nkazagashora n'ahandi ati ndetse bizungukira Bwongereza n'abanyarwanda bari kumwe nabo babafasha babatekera bagira gute cyangwa se babacunze nuko ngo nukujya nibyo ndi bavuga ngo umuntu muzi muzaburira kumunyaga kandi nabo tekereza ko nabo ntaho bari ariko u Rwanda ni uko nguko nyine ni second class citizen ni muri press conference y'iminota 56 ntari buze gusubiramo yose ariko mwagombye kumva ibyo kadahumeka biruta yavuraguye hari nta na rimwe uzigera wumva biruta avugira umunyarwanda avuga yemye ashize amanga avuga ngo
ibi nibi ariko uyu munsi yabuze ashize amanga avuga ati turiho rwose turarwanya ibya illegal migration ati tubirwanye kandi avuga nyine ko bagomba gukemura ibibazo bituma bibinabaho ahubwo ikindi kintu bavuze yavuze ko bitagarukiye ahangaha ahubwo bigiye gukomeza ngo kazashaka n'indi nzira yo gukumira ibyo bintu itari yo kuzajya baza gusa gufata abo bantu ahubwo ko hari n'izindi nzira zakoreshwa niba ari wagiye kujya bajya muri ziriya channels zo mu Bwongereza muri ziriya channels zindi bakagenda babarasaba kubera ko bazi ko Bwongereza bo bagufashe bubahiriza uburenganzira bwa muntu bagashaka inyamaswa zagenda zo kubaga ndagaruka kuri iyi assessment cyangwa analyse y'ibintu mukanya mumaze kumva uko Premier Minister Boris Johnson yavuze ikijyanye bariya abantu mu Rwanda hari abantu benshi bavugaga bati ni ukujyana y'impunzi n'amasezerano ni ukubera ko yenda hari bafite impamvu zabo z'uko ubutaka bwabo bla 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 no yabyivugiye reka ne kubivuga uko atabivuze mu mwumva.
So from today our new migration and economic development partnership will mean that anyone entering the UK illegally, as well as those who have arrived illegally since January the 1st, may now be relocated to Rwanda. This innovative approach, driven by our shared humanitarian impulse and made possible by Brexit freedoms, will provide safe and legal routes for asylum while disrupting the business model of the gangs, because it means that economic migrants taking advantage of the asylum system will not get to stay in the UK, while those in genuine need will be properly protected, including with access to legal services on arrival in Rwanda, and given the opportunity to build a new life in that dynamic country, supported by the funding we are providing.
Ngo ni dynamic new country igihugu gishyashya kidasanzwe kiri dynamique cyo abanyamahanga bazaba babonye igihugu gishyashya cyabo ntabwo twe tucyita dynamique ni igihugu kirimo amahano menshi cyane gihonyora uburenganzira bwa muntu by'umwihariko bw'abanyarwanda ariko ndagira ngo musubize amaso inyuma benshi bavuze ngo ni amasezerano agamije ABC nta masezerano araha avuga ibyo bavuze ariko abanyamahanga kubera ko bazi ko badashobora gutorwa batabwiye constituency zabo icyo babikoreye bagomba gutanga press conference Premier Minister akavuga ijambo hashipinga abantu kubera kuko bavuga bati UK iri involved iri mu bintu cyangwa se ibyo iri mu bintu byo kukohereza abantu gushipinga abantu bashobora guhura n'akaga noneho bakerekana British interest inyungu z'Abongereza izo arizo Premier Minister na Minister wa Guverinoma ye barimo kurengera bariho barashaka sympathy n'abaturage bavuga ati muremera ko abantu bazajya bakoresha channels mukaza mu mazi bari mu ziriya boat muri za frigo baje bakaza bakaba ahangaha muri Amerika baje gushaka opportunite za economy imibereho myiza but no ntabwo twabikora twababoneye igihugu bazajyamo mbabwire ko kubera ntabwo ushyireho analyse zose cyangwa se press conference zose bavuze ko iyi deal bamaze iminsi bayiganiraho igihe cy'amezi icyenda bishatse kuvuga ko ibi ni ibintu bimeze nk'amadili y'aba drug dealers baba bariho bapanga inzira bizakorwamo tuzabisobanura gute tuzamanipira gute ubu rero nibwo basinye amasezerano ni uruhare rwa buri muntu wese kwamagana iki kintu yivuye inyuma kuko Abongereza berekanye double standard berekana ko ibyo bavuga n'ibyo bigisha kuko atari ibyo bakurikiza ariko none ku Bwongereza bo intere bariho ntabwo ari z'Abanyarwanda bari kuri intere bari ku nyungu z'Abongereza ntibashaka abantu ku gihugu cyabo babandi bita undesirable babandi badashaka abatifuzwa ku butaka bwabo abo bagomba kujya kumujya mu kimoteri cy'u Rwanda muri dump dumpster y'u Rwanda. That's basically it. Nicyo bivuze u Rwanda ni dumpster y'Ubwongereza n'amahanga. Ntabwo ari aho gusa, by the way, nizere ko mutibagiwe yuko byabaye no ku gihe Abanyalibiya, Abanyafuganistani bose ndi bavuge kubera ko bari mu gihe bamwe bahunga byarumvikanaga, ariko nabwo u Rwanda ntirwabafashe kubera ko hari urukundo rundi, babafashe kubera amafaranga babahaye. None se rwabaye urukundo barugira Abanyalibiya bakarugirira Abanyafuganistani bakarugira bari abantu tutaziye bavuye barangiza hari n'abambwiye ko abenshi ngo bava ngo muri mu Burusiya n'abandi bava n'ahandi hatandukanye bari abantu bari bari mu Bwongereza barangiza abantu impunzi za kiziba bakazimena mu rusasu ngo kubera ko zavuze ko zishaka ibyo kurya ko babyongera ibyo kurya byatangwaga na HCR Leta y'u Rwanda atari ibitanga urwo rukundo rw'abaruruye bakunda abanyamahanga badakunda abanyarwanda biriya kiriya kinyoma tugomba kucyamaganira kure. Abavuye muri za Libya barizo za gashora nabo bantu niho bagiye kubakingirana ko bararinzwe nk'ingagi ngugeze agenga izo ngo dokima bazujuje ngo bagiye muri za asylum n'ahandi. Ariko icyo bivuze ni uko bamwe bazavuga ati mudusubizo twabaye kandi benshi ngo niko bamaze kuvuga abandi bagiye baturuka bakajya i Bugande basanga bariho bararya umwotsi. Ntabwo ari uwo muntu bwabajyanye hariya. Noneho igishekeje cyane, ariko Abongereza bivugiye bati twebwe icyasugiye cyabajyanye hariya nta kintu turukundo rundi turashaka ko turashaka kwica iriya business n'igihano cyo kubwira bariya bantu baza gushaka ubuzima hangaha yuko tutabashaka. Ntabwo ndi bujyamana nize nyinshi cyane ahangaha kubera ko ari mugenzi wanjye ni umwe mu bayobozi b'urunana nyarwanda ruhana n'impinduka ni anesthetic rege uretse no kuba ari we ufite iyo departement icyo gisata mu gice areberera cya gouvernance, ariko noneho anafite na passion ziko ari ikintu rwose afitemo passion nawe namubajije uko abitekereza ndaza kuvugana nawe mu kanya ndaza kubaha commentaires yatanze kuri iki kintu. Mbere ariko yuko ngaruka kuri Anicete Karege, ndagira ngo ngaruke gatoya kuri iri jambo rya Boris Johnson. Ni byiza cyane, byiza cyane, kuko mu by'ukuri abasungu ntabwo bameze kimwe natwe. Baravuga, bafite free speech, bavuga icyo batekereza. Yavuze ati bimwe mu byo tubikoreye ni ukugira ngo tubahe igihano kugira ngo bajye bareba Ubwongereza bahite batekereza u Rwanda, kuko bazi ko niho kuvuga bati ni igikangisho hatazagira umuntu wongeye gutekereza Ubwongereza. Yabivuze ntabwo ari ubivuze, ni Boris Johnson Minisitiri w'Ubwongereza ati ni ukugira ngo iriya nzira criminel tuyihagari yo kuzana abantu ni ukugira ngo batazongera no kwibeshya kuzana abantu ahangaha mu Rwanda. Seriously, ku rundi ruhande no kuvuga ati ni ukubabwira ati turabajyana muri gehenomu, niko babyivuze. Twebwe nk'abanyarwanda ntabwo ariko duhita, ariko bavuze ati tugiye kujya tuboherereza u Rwanda. Nta yindi mpamvu iri inyuma yabyo ni ukugira ngo bacike kuri iyi praxe. Ubajyanye i Bugande barya ibitoki bakajya birirwa batembera, ntabwo ubahana. bajyanye muri Congo ntabwo bahana Tanzania ntajyana kirimo Kenya ntajyana kirimo barisanzuye ugati u Rwanda nibabwira n'abandi bati mu Rwanda abenshi bazavuga bati dusubiye iwacu ntabwo ntabwo dushaka kugira umudusubiza twavuye wi kuko muri Israel ubyibuye ko Israel nabwo abenshi bavuze bati no ama bavuka baraburana baravuga bati no ntabwo dushaka abantu bacu kwagenda bamwe baremera bavuga ati turafite muri Somalia ndashaka amabombe azaduca amakuru mu byibuke yuko diri y'aba Israel Israelis yari bavuga ko umuntu umwe ngo bari bamubariye ni nyene bari bamubariye ngo ni 5,000 ku mutwe w'umuntu Leta y'u Rwanda iragenda irasinya bati ya that's a good deal that's a good money nakindi babatekereza icyo na kimwe babatekereza bagiye kuri press conference na confidence bati dufite 130,000 by'impunzi 130,000 agahugu kangana kuri njye navuze ni izi analyse zindi sindi buzitindeho kuko ndabizi ko aniseti unabyumva yenda no kunduja yagize icyo azivuga ariko baravuga bati reka tubohereza ahantu nizazahagera n'abandi bazajye bumva ko bagiye kugira u Rwanda bahamuke ugiye gushaka ubuzima mu Bwongereza ugiye gusanga bati no ugiye igashora n'intasho niho bakujyanye kandi bakubwiza ukuri bati turashaka kubana u Bwongereza reka mbabwire amateka buriya atabereshya namwe muzajye no kuri Google ariko niyo histoire y'u Bwongereza na Australia. Australia buya niko yafunze Abongereza bajya gufonda Australia donc bajya ba mu 1700 ubwo Australia yabaye fonde buriya baherezagayo abantu b'abakonvict abahanijwe ibyaha bitoya cyangwa felonies ariko bakabajyana kubakoresha imirimo simbo ya gifunga iyo ngiyo ibyo bitaga niba ari south west south ya Wales ariko yandi iryo zina ryo ntimuryitaho cyane ishobora kuba ngibeshya ariko harimo Wales niba atari west ni south south west Wales cyangwa se west south Wales cyangwa se Wales ariko babajyaniyo bagerayo yari itwawe n'umukapiteni witwa Philip Arthur Philip niwe watwaye ubwato bw'abantu sinzi niba ari umubare w'abantu 12 mbere muri histoire ya mu mateka y'uburyo Australia yabaye abantu bitwa ko ari aba criminal convict abantu bakoze ibyaha mpanabyaha bakabajyana muri Australia kugira ngo babashe babavane mu Bwongereza niyo diri n'amateka diri uretse ko atari wa mbere wabikoze European Union yahaye Rwanda amafaranga kugira ngo bavane babandi babaga za Libya na hehe aho kugira ngo baze muri Libya babajyane babwiye ati mujyane igasiya nyanda yanyu mujyane iyo ngiyo igihugu cya dumpster yacu iri mu Rwanda
Kagame wihagarara ngo abazungu ngo batubwire iki
niwe muntu kigwari cya mbere ni kibahari coward wa mbere ubaho nta handi hantu kumva badashobora no kubaganya bavuga bati okay duhaye 30 Rwanda duhaye abandi 200 Uganda abandi tubahaye Tanzania no ni iki gihugu se kindi gishobora kwemera 200 kitagize deba batamenye abo bantu niba ari abahe badakoze ibyo bita vetting ntabyo ariko Ubwongereza bati ni ibintu dushaka kubahana ni ukuri ku Imana niko yavuze mwamwumvise Boris ni igihano dushaka kubahana ngo kugira ngo batazongere no gutekereza kuza mu Bwongereza reka mwumve iyi nafashe duto cyane twa press conference irangira ibyo bavuze ari Biruta na Nuria Mudam ushinzwe Homeland Secretary cyangwa se ministre ushinzwe inkaminentere w'Ubwongereza reka twumve ibyo bavuze
basanzwe
Mariam Kone from TV5, just right here. My question is for you both. I'm wondering to know what's going to be the criteria you're going to use to select the migrant people that are going to reach in Rwanda, and of course, how many times they're going to stay in Rwanda.
What is this thing?
Thank you, Minister. Thank you. So you've asked about eligibility and selection for people to come to Rwanda. We're very clear that everyone who enters the UK illegally will be considered for resettlement and being brought over to Rwanda. I'm not going to divulge specific criteria for a number of reasons, because quite frankly we are trying to break the model of the people smuggling gangs who use a range of ways in which to provide facilitation to our country and then obviously provide legal challenges to us as well. But the vast majority, I think it's important to say this, of people that have been arriving to the UK via illegal means such as small boats, by the people smugglers, you know, will obviously be considered to be relocated.
Maybe I can add that some of the criteria we'll be considering as government of Rwanda would be, let's say, criminal records, for example, and we'd prefer not to receive people from neighboring countries, immediate neighbors, like DRC, like Burundi, Uganda, or Tanzania, but those are just some. But there will be a system in place to screen all those who would wish to come here, or those who have been identified as people
sizikore byinshi dukeneye kuvuga bamajije TV5 yabajije bariya ba ministre w'ubwongereza ushinzwe interior homeland secretary noneho na biruta arabaza ati se niki criteria muzahereza abantu mu Rwanda mushingiye kuki aramubwira ati nkuko twakomeje kubigarukaho ni abantu binjiye mu buryo buri illegal mu buryo butemewe n'amategeko abaje nk'abo babasimagore baje muri za frigo baje kuko turashaka gushyira gasopo kuri ya criminal enterprise muri kiriya gikorwa criminel cy'abantu basimagoringa abantu ngo baje gushaka opportunité économique mu Bwongereza. Abo bantu nibo nabo ba criminel bambutse iyo mipaka bagiye kuzajya ngo bohereza mu Rwanda. Ngiyo criteria. Bati murabizi no kubahana kugira ngo bazajye banatekereza ko bazajya bahamagara bazi ko amakuru azavuga ati bagiye i Rwanda niho tugiye kubajugunya. Ni byabindi bavuga ni ukubaca ni umaciri iyo ngiye ishyanga amacire mu Rwanda mu bimwe navugaga bya Australia muzakorera research musome mureke ibyo mvuze mujye muri Google murebe uburyo Australia yabayeho yaje ko ubungubu ni 13e ni ya 13 kuri ekonomi ni large nini cyane muri amwisi ariko yabayeho habayeho imyigaragambyo kera bakubyigaragambya barabakubitaga bakabongera bakabarusha imbaraga bakongera bagasubira bagakora ko bari abakriminali ariko nyuma haza kubaho icyo nakwita umwigaragambyo ya rebelio yageze aho irabiganzuye Australia nuko yabaye yari ntabwo mvuga ku Rwanda ariko bizagenda ko cyane igihugu cyashako nabyo byanabo urabona se twebwe abandi bashobora donc bariya no ndakubwira ngo ni igihano nk'uko babivuze ikibabaje ariko ikibabaje si uko bariya bahanwe reka twivuge twebwe nk'abanyarwanda ariko biranashekeje kumva leta y'u Rwanda n'Ubwongereza babizi bariya biruta babizi bakavuga bati aba bantu tugiye kubaca kuvumba abantu baza kuza mu Bwongereza bazajya batekereza Ubwongereza bavuge bati ngiye bazamanika banjyana i Rwanda nibashakisha u Rwanda basangire kodi yayo kindi cya human rights basangire horrible bari abantu benshi n'abanyaburayi bazaga mu Bwongereza abandi yenda bavaga muri za west na ubutanza babwira identite y'abo bantu benshi bamaze iminsi banyura abandi bavuga ko bari muri channels za tunnels zajyaga mu Bwongereza twaragendesheje abanyarwanda abanyarwanda ka twaragendesheje sinshobora kubivuga cyane kuko bira ntabwo nzi ikindi kintu navuga ariko gutekereza iriya deal nkiri yibaho bakavuga ati no kongereza nibwo bugiye kubishyurira so what amafaranga nawe muzatanga twege tuzabatunga the cost of living mu Rwanda niyi bavurwe mu bandikishe bamenye ngo umuganga wabo uzabakurikirana ibyo byose bagiye guhita babakorera ntabwo ari cyo kintu cyonyine gituma uzana umuntu mu gihugu kubera ko baguhaye cash nta dignity iri muri kiriya gihugu nta na kimwe umunyarwanda nta gaciro na kamwe afite nongere nsoreze ku byo navuze mbere y'uko mpa ikaze anesthete wakoze analyse kuri ibi bintu isobanutse nuko geraza kugaruka nyuma mu kanya arangije ariko nuko ibintu byose terwa nuko turi intama kuko intama iyo bavuga intama ntabwo ari ukubera ko dufite ibyoya bimwe bya bindi by'intama oya ni ya yindi basogota ntiwumve n'ijwi ryayo irababara irava kimwe n'izindi nyamaswa ariko ntishobora gutaka twaremeye pe naba abandi biyitaga inkotanyi biyitaga intwari z'u Rwanda ariko nabona abavictime ubu ngubu nabo bakeneye gutabara reka twumve Anesthete Karege nawe yagize icyakora kuri iyi nkuru n'ubundi henshi nta kindi wanabivuga n'ukwezi ko Anesthete rero akaba ari n'umwanditsi w'ibitabo muramuzi yabaye umunyamakuru radiyo na Radio Rwanda ariko akaba ari komiseri mu runana ari ushinzwe Departement ya guvernance reka rero tumwumve yagize icyo abivugaho nkuko nababwiye ni nawe ufite ikibazo cy'impunzi mu nshingano ze
uriwe neza Jean Paul reka mbanze ngusuhuze n'abakurikiye Raditeme mu kiganiro uyu munsi na Jean Paul hanyuma kuri kiriya kibazo mbaza rero ikibazo cy'amasezerano yasinywe uyu munsi yashyizweho umukono na Minisitiri Biruta w'Ububanyi n'Amahanga ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda hamwe na Minisitiri Patel w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Bwongereza ku ruhande nyine bw'Ubwongereza ayo masezerano icyo umuntu yavugaho nuko ari urukozasoni n'amasezerano mu by'ukuri ya politiki kuko ibihugu byombi hari ibyo bishaka guhisha byerekeranye na politiki y'imbere haba mu Bwongereza haba mu Rwanda n'amasezerano kandi y'urukozasoni kubera ko agamije gutesha agaciro ikiremwamuntu kuko iyo umuntu yavuye mu gihugu cye agahunga agashaka uburyo yajya gushaka imibereho mu kindi gihugu ntabwo bivuze yuko abatakira umuntu ukwiye kubahwa ukwiye guhabwa agaciro icyo nagira ngo mvuge muri aka kanya ari amasezerano nabonye rero abantu benshi bayatinzeho ibinyamakuru byinshi byo hanze cyangwa byo mu Rwanda birimo kuyavugaho cyane kandi ni mu gihe kuko ni amasezerano adasanzwe nabonye na Boris Johnson ubwe yafasha akanya ko gutangariza abantu abongereza cyane cyane nyine ko ayo masezerano yasinywe kandi ko ari igikorwa yakoze cy'indashyikirwa cyo guhashya abantu babimukira baza mu gihugu cye badakurikije amategeko. Reka wenda mbere yo kubisubiramo mvuge ko ubundi iki kintu cy'abimukira baza nta mapuro bafite ku buryo badakurikije amategeko abo mu Gifaransa bita les clandestins ni ikintu ubona gihangayikishije ibihugu by'i Burayi ndetse n'ibindi bihugu byose byateye imbere ndavuga nka Canada ndavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa na Afurika muri za Australia na Ubuyapani na za Korea ndetse ni ibihugu byateye imbere bifite uko bibayeho noneho abantu baturutse ahandi bagashaka kubyegera kugira ngo nyine nabo babashe kubaho neza ugasanga muri ibyo bihugu harimo n'ibihugu bituwe cyane cyane n'abimukira ndavuga nk'icyo urimo Jean Paul cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ubona abantu benshi bahatuye abayobozi abanyemari bakomeye ari abantu nabo bakomoka ahandi ariko ugasanga bari imbere mu gushaka kurwanya abandi bashaka gukora uko basekuru bakoze urebe ngo Donald Trump washaka gukuba ku rukuta ngo rwo kubuza abantu bo muri Mexique kuziwe Donald Trump akomoka ku bantu baturutse mu Budage kandi nabo bagiye batate visa simpamya ko sekuruza wa Donald Trump yagiye muri Amerika abanje gusaba visa icyo ni kibazo ni consideration generale nagira ngo mvuge ko bibabaze cyane kamera y'umuntu biteye ubwoba hanyuma rero ku kibazo cy'ubwongereza icyo umuntu yasobanura nuko ubundi ubwongereza ni igihugu gifite uko giteye ku buryo abantu benshi babimukira ari cyo bashaka kujyamo nk'abantu urabona igihe cy'intambara ya Syria yari ikaze cyane igihe cy'intambara ya Afghanistan abantu barambukaga bakaza bakambuka ibihugu by'Iburayi y'Iburasirazuba bakagera muri Iburayi bw'Iburengerazuba hari abasigara yego ariko abenshi bagashaka kujya mu Bwongereza kubera ko hari abafite imiryango yabo byo birumvikana ariko kubera ko hari n'ikintu baba barabwiwe cy'uko kubona akazi mu Bwongereza byoroshye cyane akaba ariyo mpamvu bashaka kujyayo hari abandi bazamuka banyuze muri Mediterane binabagoye rimwe na rimwe bashyize ubuzima bwabo mu kaga bagashaka kwambuka nyine bakambuka muri Mediterane bakambuka mu Butaliyani muri Espagne bakanyura mu Bufaransa nabo bagakomeza bashaka kwambuka mu Bwongereza kubera cyane cyane icyo kibazo cy'uko kubona akazi byoroshye ni ibintu rero ubona bihangayikije abanyagihugu ariko kandi nyamara abo bantu bagerayo babafitiye kamaro kuko ba nyine bakora imirimo wenda abanyagihugu badashaka gukora icyo ni ikindi kibazo ubwo rero Boris Johnson yabonye kugira ngo akemure icyo kibazo ariko nyine asinyana amasezerano n'u Rwanda tukaba twanibaza tute se ubundi kubera iki u Rwanda ari rwo bahisemo kugira ngo rwakire abo bantu icya mbere ni uko u Rwanda rubyemera ntabwo ari ibindi bihugu byinshi bifite abategetsi bakwemera ikintu nka kiriya nabonye abandi basobanura ngo no ku Rwanda ngo ni igihugu ngo gifite ngo kizewe ku buryo bw'umutekano ngo bizwe mu isi hose ni ibintu bitangaje ariko nagira ngo mvuge cyakindi navugaga ntangira ko bose bafite ibintu bahunga buriya Boris Johnson afite skandali muri ku gahanga baherutse kumuca amande yuko igihe abantu bari muri zaguma mu rugo muri confinement igihe cya covid yakoreshaga iminsi mikuru we ibyo ni ikintu bamuhaniye ku buryo bugaragara ndetse binamutesha amajwi muri rubanda ku buryo kugira ngo akikureho nabonye abantu bamurwanya nyine mu Bwongereza ari byo bavuga bati aragira ngo yikure kuri icyo kintu agaragaze yuko yakoze ikintu kidasanzwe noneho amajwi yatakaje muri rubanda agaruka urumve ni politiki mu Rwanda nagira ngo nibutse ko ejo kuwa gatatu leta zuzuye za Amerika zasohoye raporo zisanzwe zisohora buri mwaka ivuga ku miterere y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu iyo raporo igaragaza u Rwanda nabi cyane igaragaza ko idafite batubahiriza uburenganzira bwa muntu bagashyira amajwi cyane cyane urwego rwa polisi ko ruhohotera abaturage ko rukora iyicarubozo urumva yo kugira ngo ibyo bintu byasohote ejo none uyu munsi bakaba basinya amasezerano ibihugu byinshi birimo kwivugira ibya ya masezerano nyine y'impunzi bashaka kwakira ariko ibyo raporo yasohote ejo ntabwo abantu benshi babitinzeho cyane benshi bashobora no kuba batayimenye kubera ko ikivugwa ni iki ngiki urumva harimo impamvu za politiki umuntu yakwibaza ati impamvu u Rwanda rwemera ibintu nk'ibi ni iyihe iya mbere nyine ni amafaranga kuko ntabwo babikora ku buryo bw'ubutabazi nk'uko babivuga ngo ni humanitarian no ni uburyo bw'amafaranga barashaka kandi ayo mafaranga aho umuntu aharengera kuhamenya biragoye ariko harimo n'icyo kibazo cya politiki cyo kwerekana ko ari igihugu cy'igihangange gishobora kwakira abandi twibutse koko u Rwanda ari kimwe mu bihugu gifite impunzi nyinshi ku isi ugereranyije n'abaturage bacyo abantu benshi bahunga Rwanda kubera umutekano muke ubavuga ngo ni igihugu ngo kiri sûr ngo kizewe ku buryo bw'umutekano umutekano wakabaye uhari ntabwo abanyarwanda ubwabo bahunga kuko iyo ugiye Uganda abanyarwanda baruzuye n'igihe impaka ari ifunze na konobera cyafunze barakomeje barambuka ibihugu byo mu karere byose haba muri Congo haba muri Congo Brazzaville haba muri Cameroon haba ye dufite n'impande z'impunzi hirya no hino kugira no mu bihugu ubundi tutegeranye cyane nka za Zambia na Malawi ndetse no muri za Mozambique turacyafite inkambi z'impunzi ariko ugasanga abantu baraza ngo tugiye kwakira impunzi ziturutse ahandi kubera yuko ngo dufite ikibazo cy'umutekano ibyo rero ni ibintu bigayitse cyane kandi twibutse ko nanone Rwanda rurimo kwitegura kwakira inama ya CHOGM ndetse n'ikintu kigenza Kagame wabonye ko yagiye muri Jamaica ashobora ngo kuba ashaka amajwi kugira ngo azayobore umuryango ubwo Jamaica ni kimwe mu bihugu nyine nabyo bigize Commonwealth wenda ari mu byo ngibyo ariko ni ugushaka kwerekana yuko akomeye ntabwo kandi ubundi Commonwealth mu ndangagaciro zigize yegizije yuko abantu bagomba kubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu no ubwo bazakora inama aho kugira ngo babaze u Rwanda batese ibya uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko twumva ko bitubahirizwa bimeze gute bo bazaza bavuga bati mu felicitation mwafashe icyemezo cya kigabo cyo kwakira impunzi ziturutse mu Bwongereza urumva ni ikibazo cya Donandona ni ukuvuga ngo nubwo nzaguha amafaranga yego ariko niwemera hari n'ibindi bintu nzaguhishiramo ntabwo nzavuga yuko uri umunyagitugu ntabwo nzavuga yuko utubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu u Rwanda rero rufitemo inyungu nyinshi ariko tukibutsa yuko nubwo izo nyungu ruzifite ari inyungu z'ubutegetsi z'abantu bake cyane bari ku butegetsi kubyo bintu byayo by'amafaranga naho bihuriye n'abaturage nibyo bindi izo nyungu zose n'inyungu za Paul Kagame n'abamwungirije ubwo rero icyo kintu cy'amasezerano yasinywe hagati ya Minisitiri Biruta na Minisitiri Patel icyo umuntu yavuga nuko tugomba kucyamagana kuko kinyuranyije n'uburenganzira bwa muntu kuko kidaha agaciro bariya abantu babaturutse mu bihugu byabo bashaka kujya mu Bwongereza kuza badafite impapuro nuko wenda batabonye ubwo kuzaka ntabwo byoroshye ariko nuko baba bashaka no kugira ubuzima urushijeho kuba bwiza tekereza rero waravuye muri Bangladesh ushaka kujya mu Bwongereza kugira ngo ubuzima bwawe bwiyameliyore noneho bakakubwira ngo bakujyanye mu Rwanda Rwanda sinzi niba rukize kurusha Bangladesh hari ikindi kintu cy'ikinyoma kirimo cyo kuvuga ngo utabishaka nagenda no ntago barabeshye none se bagufata wambutse ugeze mu Bwongereza bakakuriza ukavuga ngo ntaho njya hanyuma nabonye Biruta nanone avuga ngo niba utazashaka kuguma mu Rwanda ngo uzasubira mu gihugu cyawe cyangwa ugiye mu kindi gihugu kikwake none se kuki ugomba kunyunyuza mu Rwanda kugira ngo asubire mu gihugu cye cyangwa ajye mu kindi gihugu ni ibintu by'uburyarya by'ubugome kuko biriya bintu buri mu bugome bwinshi hari n'ikindi kintu rero cyaba uzi ko hari n'abandi masezerano ariho u Rwanda rwavanaga abantu nako bavanaga abantu muri Libya abo ngabo bashaka kwambuka bazi Burayi bakabajyana n'ubundi mu Rwanda barabageze Bugesera ndumva hari amaturi yakozwe nk'agahe nubwo iherezo ryayo akenshi mbona abantu barikemanga bakira amafaranga ariko kwita ku bantu ntabwo ari ibyabo murabizi noneho hari abantu rero bazaza bashaka kwambukira muri Libya ni bashaka kubajyana mu Rwanda bo barabacitse bambuka i Burayi ba bantu babashije gucika muri Libya nibagera mu Bwongereza urwo bacitse nanone barusanga yo bafate bajyane mu Rwanda ni nk'umukino mbese ugutesha agaciro abantu biranababaje cyane nk'Ubwongereza igihugu ubundi tuzi ko cyubahiriza cyane uburenganzira bw'ikiremwa muntu kugira ngo bisinye amasezerano nk'ari icyo nashimbye gusa nuko cyane cyane abantu bo muri opposition y'Ubwongereza babyamaganye ariko hari n'indi miryango mpuzamahanga myinshi yabyamaganye natwe twakagombye kubyamagana kuba umuntu ahunze kuba umuntu avuye iwe avuga ati ngiye gushaka imibereho myiza ahandi ntabwo ari icyaha ntabwo agomba guteshwa agaciro nagira ngo rero ubwo Jean Paul Wenda icyo navuga nuko tout simplement bibabaje kandi ko amahanga yagombye kubyamagana nubwo nabandi ari uko bakora kuzafata abantu ukabajyana ukabajyana ubugesera nuzi icyo bazakorerwa ni ibintu bigayitse bibabaje cyane icyo nagira ngo ndangirizeho rero nanone numva nari nkivuze mu kanya ariko rikongera kirangirizeho nuko u Rwanda rufite impunzi nyinshi hanze kandi kuva kera ubu ikibazo cy'impunzi cyaratangiye gukomera cyane mu myaka za 1950-60 u Rwanda nta bushake na rumwe na buke bugaragaza bwo gukemura ikibazo cy'impunzi zarwo ziri hanze ahubwo uko bukeye zigenda ziyongera nabasabye yuko wenda haba ibiganiro kugira ngo icyo kibazo gikemuke babatera utwatsi noneho ugasanga abo bantu abo bantu batabashije gukemura ikibazo cyabo nubwo bashyizeho bya bintu bya close de cessation ariko impunzi ziracyari hanze nubwo hari benshi wenda natwe turimo twabonye ubundi bwenegihugu ariko mu by'ukuri turi impunzi uko twaje turi impunzi n'ubungubu ukaba udashobora kujya mu gihugu ukomokamo kubera ko ibibazo wahunze bigihari ibyo bibazo ntabwo bashaka Boris Johnson ntabwo avuga ati reka mbanze mbahuze na bariya bantu wenda basaba ko ibibazo byakemuka tubanze tubikemure noneho nimara gukemuka tuzareba uburyo dushaka noneho uburyo abandi bantu bazaza baza mu Rwanda oya u Rwanda abantu bararuhunga umunsi ku wundi warangiza ukavuga ngo abanyamahanga abakomoka mu bindi bihugu ugiye kuboherezayo ubwo se ubwo butegetsi butubaha agaciro k'abene igihugu bwabo uzajya kubaha abanyamahanga kubera iki umunyamahanga uzajyayo ni uko bavuga ngo ku bushake ariko nyine turabizi ko babeshya umunyamahanga uzajyayo ni uko azaba yemeye kuba imbata kandi ngo ubaye imbata nyine baragupfura abemeye kuba imbata gukora ibyo bakubwiye ni ikibazo rero reka ndangize Jean Paul nongera kugaya biriya bintu biragaragara yuko kubaha amategeko mpuzamahanga twari tuzi yuko ibihugu bya Afurika byo nk'u Rwanda wenda batabikozwa cyane ariko noneho hajemo n'igihugu cy'igihangange nk'Ubwongereza birababaje ubwo rero wenda wowe Jean Paul umuyobozi w'urunana twazashaka uburyo tubyamagana ku mugaragaro tukavuga yuko ibyo bintu tutabishyigikiye kuko binyuranyije n'amahame mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi bikaba binyuranye n'imigenzo myiza ya kimuntu urakoze ndagushimiye ubwo n'ugukomeza tukabikurikirana aho bizagana urakoze
ntaho bizagarukira handi ni wowe nshimiye ni Seti Karege ukaba rero wifatanyije natwe uri mu gihugu cy'Ubufaransa tuzongera yenda tuganire birambuye kuri iyi nkuru mubadukurikiye mwese rero nk'uko nababwiye ngitangira iki kiganiro nababwiye ko Kagame ashaka gutangira indi front y'urugamba muri South Kivu ni makuru mashya dufite aho ashaka gukoresha iriya nzira ya murenge kandi akaba arimo acamo abantu bice kugira ngo abone uburyo inzira y'ubusamo yamworohera kugira ngo asubiremo iyo kandi akayikora atari ukuba ngo yavanye amaso kuri no nayo ubwayo ayishyizeho ayihanze amaso arashaka gukoresha France 2 kugira ngo bimworohere abo twari kumwe muri ikiganiro ni Turashimye Jean Paul ku kiganiro uyu munsi mugire ijoro ryiza muri hose naho butaha rero aho muherereye hose mbifurije kugira komeza kugira ibihe byiza mbibaza rero ko muraza kumbabarira ibibazo tekiniki yari dutengushye gatoya muranyihanganira ariko ikiganiro cyacu gisoreje ahangaha.
Tureka mateko, tweme kubumwe.